beats. Ra tsena re ba direla bupis. Coast to coast re tsena ka pian. A shota ka scoop re pitse. Manyora ka ofela ba re favor. Bongwana ka ofela ba re fila. Champa se re ba tsena ka lefif. Ga ropa la party wa emisa. Ha ska thula mela soga. Stock se baya skile ga mnaiza. So aku itlele ka sa gago ho dirang a kotlwele tshwara bana ba rona ra di tsena chile sunset ga re robal re ja bosha ba rona a ko segele ntshware ka letsogo la baki ke go phinele piano oh, piano re chitse piano ba chaifa ka piano 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 oh, ajaiva ka piano wabona siya wako mnandi asifuni ama problem eish ke tswere bosisi baba serious asikipe ama distance wabona siya wako mnandi asifuni ama problem eish ke tswere bosisi baba serious asikipe ama distance ingoma yam iyapa jayifisi labo sisi bonke baya stylish babeke mina bafuna mina lo sisi yo uyanhlanyisa lo mwana umgetsa boss ka chayela nka mu etsa bright lo mwana nka mu tsetsa cash sakhe baya bank countela masenta gile bathi ngadelela isoka nake iphelele enoti las papona kya di kenel van stock ke phela life ya di kemel piano oh, piano richitse piano oh.